Habhakuki 2:1.
Ngiyakuma endaweni yami yokulinda, ngigcule enqabeni, ngikhangela ukubona ukuthi uyakukhulumani kimi, nokuthi ngiyakuphendulani ngokusola kwami.
Verse 2. UJehova wangiphendula wathi, ulobe umbono, uqophe esibhebheni ukuba kufundwe kalula.
Verse 3. Ngokuba umbono usongowesikhathi esimisiweyo, uphuthume kupheleni awuyukukhohlisa, noma ulibala ulindele. Ngokubuya kufika nokufika awuyukwephuza.
Verse 4. Bheka umphefumulo wakhe uziphamisile, awuqotho phakathi kwakhe, kepha olungileyo uza kuphila ngokukholwa kwakhe. Verse 5. Yebo, iwayini liyakhohlisa, lingumuntu okhukhumeleyo ongayikuma, owandisa ukufisa kwakhe njengendawo yabafileyo, unjengokufa, akasuthi, uyazibuthela zonke izizwe, uzigoqela bonke abantu. Verse 6. Bona abayokuphakamisa isaga nomfanekiso wemfumbe ngaye bathi, wo kuyena owandisa ongesikho okwakhe, koze kube nini na, nozisindisa ngesibambiso. Verse 7. Abayokuvuka ngokuzumayo, abakulumayo bavuke, abakuthuthumelisayo, ube impango yabo na.
Verse 8. Ngokuba wena uphangile izizwe eziningi, bonke abanye abantu bayakuphanga wena ngenxa yezingazi zabantu nendluzula eyenziwe ezweni nasemzina kubo bonke abakhe kuwo.
Verse 9. Wo kozuzela indlu yakhe inzuzo embi, ukuba abeke isidleke sakhe phezulu ukuyophula esandleni sobubi. Verse 10. Ucebele indlu yakho okubi ngokuchitha abantu abaningi, wona kuwo umphefumulo wakho. Verse 11. Ngoba amatshe akukhala esodongweni, nomshayo uyakuwaphendula usemthini. Verse 12. Wo kowakha umuzi ngezingazi, aqinise idolobha ngobubi.
Verse 13. Bheka kuveli kuJehova Sebaothi ukuthi abantu bakhandlekela umlilo, izizwe zizikhathaza ngokuyize na.
Verse 14. Ngoba umhlaba uyakugcwala ukwazi, inkazimulo kaJehova njengamanzi asibekele ulwandle. Verse 15. Wo komphuzisa umngane wakhe, axube nokufutheka amdakise, ukuze abuke ubunqunu bakhe. Verse 16. Uyakusuthiswa ngehlazo esikhundleni senkazimulo, uphuze nawe, wambule ijwabu, indebe yesandla sokunene sikaJehova siphendulelwe kuwe, kube ihlazo phezu kodumo lwakho.
Verse 17. Ngokuba indluzula eyenziwe eLibanoni yakukusibekela, ukuchithwa kwezilwane kukwesabise ngenxa yezingazi zabantu nendluzula eyenziwe ezweni nasemzina kubo bonke abakhe kuwo.
Verse 18. Sisizani isithombe esibaziweyo, lokhu umbumbi waso esibaza, nesithombe esibunjiweyo, nomfundisi wamanga, lokhu umbumbi waso ethemba kuso ukuze enze izithombe ezizimungulu na.
Verse 19. Wo koshoyo kumuthi ukuthi vuka nakulo itshe eliyisimungulu phaphama, lokhu kungafundisa na? Bheka, kunameko ngegolide langesiliva, kungekho neze umoya phakathi kwakho.
Verse 20. Kepha uJehova usethempelini lakhe elingcwele, thula phambi kwakhe mhlaba wonke.